Ngicabanga wena ucimi bani, hhayi angishintshi, ngiyohlala ngihlezi nawe.